lakini itatakiwa ucheze kichwa wazi.
Wewe ndio umenielekeza haya mambo. Alafu
ichemshie mambo.
Si poa?
Poa.
Tutoke baby nikusaminishe bila umeva twende tukapoteze malidi njoo nikusaminishe bila unang'aa nataka tutoke baby njoo nikusaminishe bila umeva twende tukapoteze malidi njoo nikusaminishe bila unang'aa wewe ni mama bado jamaliza jamani wameshapiga simatizi wangu kwa madonjo ni kuone vile umeripuka na mimi nimechukua sale tuingie uwanjani cheze tu Ocha mama donna kinyuri nyuri kahuo ndo mpango mzima Oh mama mama Nakayombo ze doctor lakini hatuza ujaro nae Mama kafanyoto kubarika mama Nikikumbuka zamani chozi lantoka mama Nifukuzwa unko fura niko kupewa dakika mama Nikikumbuka zamani chozi lantoka mama Nifukuzwa unko fura niko kupewa dakika Nataka tutoke baby basi njoo nikusaminishe bila umeva twende tukapoteze malady basi njoo nikusaminishe bila unanga nataka tutoke baby njoo nikusaminishe bila umeva twende tukapoteze malady basi njoo nikusaminishe bila unanga my yamini kila nigga mti wake uko nishafika ndo maana sema tutoke Friday baby pendeza zaidi ya wote leo piga kali paka midomo iwashuke sorry kisha msafi mama una Niati wangeshindaga kupate roza runda runda waka pampaka kuniroga kupate wewe roza runda runda walizani ati wangeshindaga kupate roza runda runda waka pampaka kuniroga kupate wewe roza runda runda
nataka tutoke baby
basi njoo nikusaminishe bila umeva
tukapoteze malady
basi njoo nikusaminishe bila unang'aa